Amawubo 104:1. Mbonga uJehova mphefumulo wami, Jehova uNkulunkulu wami umkhulu wembetha udumo nobukhosi. Verse 2. Ogqoka ukukhanya njengengubo, oweneka izulu njengendwangu. Verse 3. Obeka imshalo yezindlu zakhe emanzini, owenza amafa abe yinqola yakhe, ohamba ngamaphiko omoya. Verse 4. Owenza izingelosi zibe imimoya, iy'khoni zakhe zibe ilangabi lomlilo. Verse 5. Umisile umhlaba phezu kwezisekelo zawo ukuze ungazinyazanyiswa kuze kube phakade naphakade. Verse 6. Wawumboza ngolwandle njengengubo, amanzi ema phezu kwezintaba. Verse 7. Ngokukhuza kwakho abaleka, ngezwi lokuduma kwakho ashesha asuka. Verse 8. Enyuka izintaba ehla izigodi, azafika endaweni wawuyimisele wona. Verse 9. Umisile umngcele ukuba angaweqi, angabuyi, akusibekele umhlaba. Verse 10. Uthumela imthombo egodini, yona igijima phakathi kwezintaba. Verse 11. Iyaphuzisa izilwane zonke zasendle, izimbongo zasendle zicime ukoma kwazo. Verse 12. Izinyoni zezu zakhiye ngakuyo, zizwakalisa izwi lazo phakathi kwamagatsha. Verse 13. Uphuzisa izintaba, kuvela emakamelweni akhe umhlaba uyaneliswa isithelo semsebenzi yakho. Verse 14. Uhlumisela izinkomo utshani imifino yokusiza umuntu ukuze aveze ukudla emhlabeni. Verse 15. Newayini elijabulisa inhliziyo yomuntu, namafutha okukhazimulisa ubuso, nesinkwa esiqinisa inhliziyo yomuntu. Verse 16. Iyasutha imithi kaJehova, imsedari yaselibanona itshalileyo. Verse 17. Okwakhela kuyo izinyoni, ugolantethe unendlu yakhe kuyo imisayapurisi. Verse 18. Izintaba eziphakemeyo ngezezimbuzi zasendla, amawa isiphephelo sezimbila. Verse 19. Wenza inyanga ibe ngeyokwahlukanisa isikhathi, ilanga liyazi ukushona kwalo. Verse 20. Wenza ubumnyama bube ngubusuku, phakathi kwabo kuphuma izilo zonke zasehlathini. Verse 21. Izingonyama ezintsha zibhongela impango, zifuna ukudla kwazo kuNkulunkulu. Verse 22. Liphuma ilanga bese zibuyela phansi zilale emihumeni yazo. Verse 23. Bese kuphuma umuntu aye emsebenzini wakhe, nasekukhandlekeni kwakhe kuze kuhlwe. Verse 24. Jehova, yeka ubuningi bemisebenzi yakho, yonke uyenzile ngokuhlakanipha, umhlaba ugcwele izidalwa zakho. Verse 25. Nantu ulwandle likhulu lubanzi, lapho kukhona izilwanyana ezinobuzilayo engenakubala, izilwane ezincane nezinkulu. Verse 26. Kuhamba khona imkhumbi, uLeviathan lo omenzile ukuba adlale kulo. Verse 27. Zonke lezi zidalwa zibheka wena ukuze uzinike ukudla kwazo ngesikhathi esiyiso. Verse 28. Uyazinika ukudla zibuthe, uvula isandla sakho zisuthe ngokuhle. Verse 29. Uyasitheza ubuso bakho zethuke, uyasusa umphefumulo wazo zife, zibuyele othulini lwazo. Verse 30. Uyathumela umoya wakho zidalwe, wenza bube busha ubuso bomhlaba. Verse 31. Inkazimulo kaJehova mayibe kuze kube phakade, uJehova kathokoze ngemsebenzi yakhe. Verse 32. Yena obheka umhlaba bese uthuthumela, uthinta izintaba zithunqe. Verse 33. Ngiyakumhubela uJehova kukho konke ukuphila kwami, ngiyakuhlabelela kuNkulunkulu wami ngisekhona. Verse 34. Ukuzidla kwami kube mnandi kuye, mina mangithokoze uJehova. Verse 35. Izoni maziphele emhlabeni, kungabe kusaba khona ababi. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Hallelujah.